tete mambo sheshe shega wasincheke wasinleteza kuncheka wasikubebe how my best every nigga wapotezeze wachokete wakinlega sina waswasi nkwa na wewe boo wasitugas gas watuelewe tu hauna cash cash sigongewe kiu na kwa fasa duaso ndelewe uuu wakija bachu juu wana dunda labi yunze ida kukwa ma nunda timgu upo fuma ma umba upo kuze ida pula ma na atuwezi kuishi kwa kuunga unga squeeze vena mchele siku feature wansish kwa misele ni na pisi no bish mbishi na kwela sicho taka hama fisi sisi kuishi milele
nani bana jotaka
Umenituliza, na kufraisha yanguro Najiuliza, najiuliza, vipi umeniteka komando
She call me sweetie, she call me sweetie lover How many zibiti, kwa you be to be she over I keep it a sweetie, maduna machizo na jigonga Ananiuliza wa vipi, na mwambia huko mamba
proof achika hawa kweli umwazimisha kabisa wakilita mese na changu pende tu